studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun jorto bokki janga fandu hala mamadou sam seku jamnyal sakrab hedibe tiagal tidalla cioggu essence mbiad ana wara jonte yogaje hande fedde transporteur en smter humpiti ben be dar cioggu transport mbiad ngaji dawobe be kam bembabe ben tinni dardi yo ben kabaro bilto no yawiri tarkul goddal hakunde mali equateur sinina mato droit mbien lamorde equateur chambre de commerce holti wiide mbel dou latoto sababu mbierna leedi mali beede andede bangal la figol ballon coupe du monde equateur 2022 do e sede mali et tunisie puis dans match retour ronkere mbien nyande aljumarnde et tawde fouf supporter mbierna gitkani mbien kaw jogobulen en mali digon sema kabro jamen hande kikide mbien 30 noga e jene mars 2022 bismillah sakrab cogu biye mbiyan karngaaji leydi ndi e tiagal leydi ndi beedi ke gila yontere jabbina nde sabe beedari cogu essence e wi fede transporteur en mali CMTR gila joni dawbe mbembaabe jeli mbiyan kabar mudum bilto no yawiri umar bagal ko hebani kande fosan konku e alsisi
bamde gar suguni kuro do fanjotto yoda jikoroni kanye gar badjalan kanye fanjotto da suguni ko fu cogu goto o kambe yimbe en johobe leydi do no kolibe koli metti mabbe sabe de be mbibe andinaka
passe amen temen nayi mi jobanno arande ga hande temen joyi sefa so do heddirike ni dum waran beydaade kase min ka amiden jidi dum heddirono dum wurdinoni ya warta amen joonu ujinara sefa dum ka anatiidi san beydaade tiddala gondo leendi kan embargo o dum latta ko huna newini min ka mi yottike do tawmi be beydi cuggu passe o so gonga o dum ka wana ko neeni ka
fedde humni de kabaru jahol e goro leedi meden de holli tiwi de ko lati sababu mudu cuggu asansiji di ngabili nokko kanko noddirta saka jekite jokko lambe ndedo fedde wuybe mbawa wir fitade les passe arandeje de
homo fu ana way beedude cogguji di so ana yidi sabi beedugol coggu essence yopi donno be mobilaye di fu beedude coggu passe yalla be keba jokkitade ya warta mo ngondiyo kunay di to wawno nakudo be arande fu so itay ko buri unay di de sefa be mbawa yottade mum
mobilaji dogoji le bamako di ngala le hen ka johobe le leedi ni kanele tiagal leedi ndi ana hen suudu ministre humnul kabar jahol e garol le leedi medindi holli ti wide beddo yimbele joyen mobilaji beedi cogguji tay fe martina ko kumpa le ko warta ko be mbibe gondi haldude faabe elon cogguji fukkani fondirede
sky mali holti wide mbiyan yontere warone de mbiyan cuggu biye mum beddoto den no holti nimsiti odo kabaru sabi mbiyan beddare cuggu essence men tayka do den no mitin wide sky mali amodo dawul hakunde men region ngaji mali sagarma tutur hagare ma du kabaru banga bem am facebook and twitter ri ramadan do essede mbiyan cugguji di mbiyan tekama hewi sanele lumoji di denno chakuru mbien maro chakur sikoro iwi nogay unyaji nay mbien temre jena yade unyaji nay unyaji joi temre jegom mo mbien maro unyaji tati temre jegom wono unyaji tati temre jojon unyaji joi temre joi denno litri nogay nebam yo unyaji joi ko mbien e ku fawi dum won ko teka ele ko mbien ngarmi mi hore wadi mbien dawol ele lumoji di kedanna ko mi ali fatino on
to lumo sabal bugu julabe mobe be holti wiide titala cogu somaji di do sabi produji di kewa fele lumoji di
minela solole hebu gol kaaki di jaati won ko tiidi buri fu e cogguji di gouvernement lamu le indi holti tiidi ara waawi yilale ni boutique ngay di na tati a hebata ko tewteta e cogu mo jidda do dun kay tiddal
kilen be kay na metta sanne fewde e dido tellaji di hebu mabbe jaati bammi anya rutade le gure mabbe sabi titala cogguji di
gamiya ka bore kala wa
chakur maro gambia ka unay nay nyakuri bu temdere sefa yeyirte hande tawi arande ne uinay tati temere jeego kulle de fu cogu mudum tiidi le lendi fay hebude ma da ko nyaama e tiddala hande so bami fa non do wordi ka min kamina jaba hotude gene ami tew liddi wala fu ko waawi soode de hande fay saamunde cogu mudum beedike
gulli rahmanide jawu kay hokki tajural wiide lumoji di nyakata fi le lewru korka e wi ardibe be ko buri unyaaji temere didi tonngaaji maro na donta kedana buka dari dum biya kanko ne hore jonde da gulli DGCC
jamaare nde ana wawi waltilla hakkillaji mumen tiddal wattali o wattu lewru korka ndu dabbirto no himbe jidiri torra goddo fu watta
yalla cogguji di nabuyto julabe yogabe ndarde lamkobe mbasa tutude bawde jogola produits yogaji le juude commerçant yogabe bangal faba subvention e ndarabe dun wattande hakkillo haybugullo cogguji di to commerçant e mobbe be
faane mbiyatna lewru korka ngarorun ndu bangal muɗum mbiyatna yo lewru teddundu sanne e leydina ndenno won taguji mbiyatɗi mbawɗe hono jollude lahal mbiyatna galle mbiyan kurɓe hono mbiyatna e galle yimɓe mum e teddude ndenno ko woni koro muɗum mbiyatna tawa ɗum yo wajibe bangal dina kanko Draman Maiga keɓen kene fo sam Oumar Wagoly Alcissé
hokkude israɓe muɗum sukkarana coggu sukkara yo ɗum hunde ɓoyde andade dow ka ɗum e tawde fo won woɓɓe kollitinɓe wiide iɗum metti ñalawma hannde ko ɗum nayiri bangal wajibi
so won kiloji sikkaro ɓamɗa so dokkuɗa israɓe ma na ɗo cakuru sikkaro ɗum ka welanɓe sanne ɗo amen ɗo israɓe amen ɓe ka kiloji joyi sikkaro mi dokkataɓe korka fu naɓande israɓe maɗa sikkaro wona wajibi so israɓe an wajibin ɗum min kam mi hokkataɓe fayi hunde dewgal ana rentina galleji ga wajibinde essa maɗa waddene sikkaro le korka ka wona wajibi
andaɓe kabaru alsilama kollitiwiɗ yo ɗum wadde moƴƴere noon kanko noddirte imam zoumane koni o wiidu ɗum wawi latata sababu so jomum kañe israɓe muɗum en dewral ɓeydo hakkunde muɗum en
hokkude israɓe maɗa sikkaro wakkati korka ana wawi wattede kakol al urf wa adda e dina alislamako ɗo e fina tawa ko tekkinta enɗam rasul sallllahu alayhi wa sallam holliti wiide yimɓe hokkodira kadoji so ɗum laatike fuu ɓe jiɗodira ga ɗum wona wajibi le dina alislamako
oɗo almami hollitiwiide so tawama gorko wala bawɗe do israɓe muɗum en mbawi fabade ɗum sabide ɗum faaba muya noon hakkunde dinankoɓe
adnara keñen mbiyanna leyɗe mali e qatar tini talkuru mbiyanna gollidal e jaagu mbiyan ɗum waɗi to dowa ɗumwoni fande lammorɗe qatar kanko e wi kanko horadio chambre de commerce ɗum ɗo laato sababu ɓe mbiyanna bawɗe mali ɓeyɗa andede ndenno ɗum laato ɗum ɗo yo banggal dawol kanko wormi premier ministre chokel koklamaga e dow noddago mbiyanna amiri qatar ndenno ɗum waɗi le banggal kawrital noga e joɓal ko wiyete forum qatar imrar kiru magab keɓene keɗna façon Oumar Wagoly Alcissé
ki sanne ko ɗum signina ko nayiri bangal keɓe kañe e jagoji noon kanko Youssoufou Bacily laamiɗo suudu ndu noddirte chambre de commerce le leydi meɗen ndi o hollitiri wiide le majjo heƴoji kewɗi garta daɗɗede dow hen
ngalɗo talkuru kawral hakkunde amen fana muɗum woni ittude ɗati bangal keɓe e jagoji hakkunde amen yalla gollidal nde ɗati demal margal kañe ko nandi muɗum ana heɓa sembe ɗo maɓɓe ɗo eɓe jogui ɗati fa heewi pabotoji golleji yimɓe mi nardiɓe ɓe ɓe ƴeewa golleji ɗiɓe mbawi faabade men li hen nde ñalaɗe garoɗe
yo ɗum immadaraji mawɗi ko nayri bangal gollidal warata waɗede hakkunde mali kañe e qatar noon kanko Sek Khalifa Bin Jamin laamiɗo kabaru jaguyi to qatar to o hollitiri wiide
leydi mali ndi ana jogui yigaji fa heewi ni leydi demal e margal dabaji gollidal wara fa waɗa hakkunde amen ndu bangal guure kañe ko nandi muɗum
micciteɗen wiide le golɗo jahol haalaji kewɗi kalama ley hen dow gollidal hakkunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi fa yettoyo ko nayri bangal balliguji kañe demal fa yettoyo mahude nokkule no ɗum hani waɗirde hakkunde bammako kañe e qatar li ko warata ko
bangal match mbiyan barrage ɗum maji tunisie ndenno tawi kama wiide supporterin ɓe mbiyan ngala fe yakkawere hono match alle to mbiyan hono match gaɗaɗo toon ñande mbiyan ñalawma arandere nde ndenno ɗum fof e tawede wultama wiide kay mbiyan yila mabɓe yo jagabulen ɓe heɓa lawol e mbiyan ɗeɗo piiɗe ka noon supporterin yogaɓe holti wiide mbiyan oɗo match o mbiyan ana hani ɗum huccina hoore no fewiri lammukoɓe ka pii dabar jati écran mawɗi gaɗa le kumnigaji kewɗi gallure bamako ndenno kanko mariam koulibaly waɗi mbiyan yiltigele nokkuji ɗi wonko heɓani kenna façon Oumar Wagoly Alcissé
nokku noddirteɗo palais des sports sa yettigui toon yembere wondi e wadde le oɗo nokku ɓe puɗɗi ƴewde toon écran ngaji mabɓe mawɗi ɗi keɗɗemo kanko noddirteɗo Fodé Ndiaye yo technicien le oɗo nokku
miɗe simila ɗo jingonoɓe jagabule en leydi mali faɓe keɓa ƴewde figol ballongol wakkati no ɗum wondi wadden jewtinoɓe yimɓe ana ɗo image ngaji ɗi ortm to iwrta so wara ɗo miɗe jogui ɗo groupe dokkomin courant so courant taƴi
sa ƴaɓɓiki toon nokkuɓe noddirte place kan ko yata sesiji temet tati joƴƴina toon ko nayri bangal ndenago dow huncenama hoore fa ɓe jaaha ɓe ƴeewa toon balaje ɗe
le commune ngaji ɗi fuu ɗiɗo télé ngaji waran joƴƴine le muɗum yimɓe ana wawi ƴewde film ngaji faade figol ballon o fuɗɗude
yoga jingonoɓe jaga buule mali ɗe kay kollitiwide ana kooli wattu joni ɓe ƴaɓɓoto yaade e yesso woɓɓe do kollitiwide golla no hulɓini sanne
min ka mbiɗe yiɗi leydi mali ndi waɗa 2-0 miɗe duho yella miɗe keɓa hawdeɓe to maɓe to ko heewi hen fuu a tawa piyoɓe amen ballon ɓe ana jooɗi kañum en ɗo ban iruɓe sellaɓe ɓe gattata le terrain o mbiɗe andi
jubugol amen yakawere e juude Allah woni ngam bide kan wadde ko min baawi dum so be kebi hawde leedi tinisi dum waran kuytude sanne bilisaaji
ka jadi yaade jewwede dido ekran ngaji mawdi fu yo dum mere mere non wakkati sappo e jeego yamde be njaha be joodo yo ton farde maccio fuddude wakkati sappo e jeena yamde
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakabe no woto wurni mbawata yaade be lekkirduji de hutude humpti don tantal kuru mbien mo sjoto manni hultata no batte mbien lewru korkandu den no mbien kabaruji amon kikide wana fi mbien iwde 17h ya 19h joni latto iwde 16h ya 18h den no dum yo nyande so popa o fuddi den no keddi so bangal matnal kay do wo do woni iwde 8h ya 9h30 den no sjoto manni on jotan san bangal mbien do lewru korka sakabe dum timta kobra yam jito mbaw sa fumtar do be man 3w.com tamani po og maru non vemo 337 320 do sere yotama den magasin yotama den magasin an fawi dum ben vente lungaji e ko wiete humidificateur den no yimbe lan hewbe ana nawtoro dum tawe dum yata fi tiagal forati kanko medicine chef men sesref kalbankoro mbanko hanni kanko ben zilet kulbal ke dana fustango mi hora yu en kiyojo farati mo donti goto fuf yu rafi jamli terde e kubbu mawdo kubbu on waawi sombinde nyawuji kewdi denno an haani domu fiat dabare terde mudun heba hindu kamba dun hewbe na nawtoro machine ngaji lulurdi humidificateur denno ventilo kanye dido humidificateur ngaji di na mu isanne e le wattu kubbu yalla haddi wulare e rafi jam bangal kuteji nawtorgol dido machine ngaji di satere doiru farati modo ngodo hen yu nyawuji buce ana ventilateur ngaji mbawdi jati latade sababu beydari wulare le sudu denno yalla nawtoradi dido machine ngaji no fewiri ana hani damde e fenêtre ngaji udite fodde di wottede hen dido bo mudun to machine wotte branché lato prise courant mojo sabi ko machine o dimbata ko do latade sababu ne walate sababu yite euro courant o nanga surdu fuf hebinati so ndiyam ju inde le sudu na walate sababu bunude hendu le sudu ka buri fuf wasude udude damde e fenêtre bangal ko hana wadede anon wiide terde bingil adama temperature mudun yo hakunde chapandi tati jiddi e chapandi tati e joyi denno soni no lotiki doni don fewti hendu no wawlatare sababu temperature terde jomun jippo no yawiri dun ne moja yo ka signa jati sabi mudun dun walda nyawuji mbawdi hebede hen hono nyawuji bilidi e bouche utugo temperature o no fewiri no wawlatare sababu jangul nangam benre jomun denno golle litterde mako fewata fuftadam hunde mawde yirwinde nyawuji fofango ma nyawuji buce jumu en danta ko no fewiri so weti dunno be pinira nawala terama fuf nawala hore den nokko mbawmi wajaji tan yo yimbele nawtoro dido machine ngaji di yo yimbele njara jamjom dido machine ngaji di bangal utingol damde e fenêtre yalla henduna haja nokko so sukabe chelen fewtude ventlo o kinema be ma hunkuma be sabi be mbawata yarre hendu du hasindini hewti ko de jomu wawa sefade denno hewata hultinde torra gondo dumako denno hanne ngutude fuftunde ventlo hore mudum patadun lotade e lelade don e don le mudum
appareil ce n'est pas se doucher et puis venir se coucher sur cet appareil là